Patakuru Pulusa hae be Romu ben. Romu simore aranere. Imorde amin Pulusa, ndukurkadu Isa Almasiwo on, noddado wonugol saha bajo, walaado fere fi yottingol kibaru mojo Allah on. Hari Allah won fodirino o kibaru imorde annabab ben ender bindi senyidi ding. Tawi ko on kibaru sifi ko fi biddo makko on, kabange bandu ko e bolonda Dawuda o jibina. Kabange ruhu seni dong immintinede makko e hakkunde maybe ben banginiri bawgal ko biddo Allah dun ko Isa Almasihu jomi men on ko kanko men hebiri moddere e sabankaaku fi ardagol yimbe der lejjidin fo e inde makko fi gomdin golmo e dofta golmo onon kadi hidon tawda e mabbe onon bebe Allah noddi wonube Isa Almasihu on onon wombe Romu ben fo noddaabe wonugol be Allah yidi e jeyaabe Allah yo buttu e moddere wonan on immorde Allah on babajo men e Isa Almasihu jomi on mido jarnude taw on Allah an immorde Isa Almasihu on fimon on fo ko fi gomdinal mongal ko lollungal e adna on fo Allah on momi rewirta ru an on e der yottingol kibaru moddo biddo makko on ko sede a wonde mido mandinde fimon nyande wo katoraje an awa kadi mido torade Allah sono wo sitawi ko faale makko hebugol fere no mi yara ka mon joni ko fi mi do faala yude on fota fi hewtingol on dokkal go irude ru Allah on fi no tabitiron ma dum fi no wakkilindiren ka mon mo kala e men wakkilora gomdinal oyangal mi faala ka yo ronku andude yo musibbe an wonde sono wo mi bay yawgol yi on fi no mi sognitira battane modje hakkunde mon onon kadi wano beyabe wana yahudi yanke heddibe non kono ha joni mi hebali fere ko fino farli mi andingol gereki yankebe ben e lejjidi finadin e famube ben e njofobe ben ko dum wadi simido faala yottingol e mon kibaru moddo on onon wombe Romu ben kadi ko fimi hersira kibaru moddo on dum ko bawgal Allah fi kisiye wonande kala gomdindo ko adi kon taw ko yahudi yankebe ben hikki don be wona yahudi yanke ben ko dum wadi pewal Allah ngallo banginirede kibaru moddo on gila ka gomdinal fuddi hakangal hatti wano windori non
feewdo wurire gomdinal ngal
tikere Allah den no bangi iwrude ka kammu e hore kala junubu e kala bone ko yimbe suudiraabe gonga on kuude mum bonde wadata ko fi ko wawa andede Allah kon no feñani be kambe bay Allah feñinani be dum bay ko yiwata ko kon e Allah dun ko bawgal makko poma yanke wangal e Allah kaaku makko ngun kuude makko den no bangini dum fota gila ka fuddode aduna be ala lami torgal ko finde be anduno Allah be ronki mo mawnindirde wa Allah awa kadi be jarnalimo kono be majjiri halaji mehi berde mabbe de ala faamu den kadi yolli ka der nibe e der ko be mantorta ko be faamu be kon be laati njofobe be lontiniri mangu Allah mo mayata on mbaadiji lonti di neddanke mayeydo e cholli e kulle yaroje koyde nay e kulle daasotode ko dum wadi si Allah accidi be himmeji berde mabbe angal laabal fino be hayfinira balli mabbe din kambe tigi dum ko ben lontinirbe gonga Allah on fenande yangani be rewi ko taga kon do e be yanganaade rewa tagudo on mo mantore wonani haapo ma amina ko dum si Allah accidi be himmeji mabbe hersinidi din ko fi rewbe mabbe ben lontiniri dewle mun den e kuude harmude worbe ben kadi wano non be seli yidugol e rewbe ben hibe hubbani faaleji hakkunde mabbe kambe worbe ben hibe yida hakkunde mabbe e bandi hibe hettude njoddi handundi e majjere mabbe den baybe sikki moddaka be anda Allah Allah accidi be ngum faamu boyilingu fi wadugol piji di hana ko be heewbe noneji di feewa e bonkiji e miile e bone e nawligu e warugol e yeddondiral e kippugu e hunjeendi e baddi ko be nyoobe anyube Allah yennoobe ko be mawnintinibe e mantibe e sinchoobe ko boni e murtambe mawbe mum be alda e faamu be sella kongol be alda e giggol be alda e yurmende fi kalay be andi yamirore Allah feewnde den ko wiikon wonde ben wadaybe din piiji ko foddube e mayde hibe wadude dum hibe jabani kadi ben wombe wadde dum.